kumbuka tulikuwa marafiki. Na kumbuka tulikuwa familia. Utotoni tulikula meza moja. Chochote kidogo tulikuwa twagawanya. Bona sasa umebadilisha mwendo. Kuna shida karibia unieleze. Tabasamu imesha kuisha potea. Kwa sura yeah, yeah. Mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada
itakuwa sawa.
Mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada
itakuwa sawa.
Nakumbuka tulikuwa marafiki. Nakumbuka tulikuwa familia. Bona sasa umesha nisaliti. Palipo mzozo ni vizuri kutatua. Binadamu hatukosi kuzozana. Masengenyo hayana faida kamwe. Sama, ndivyo tuendele, yeah. Oh, mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada
itakuwa sawa.
Mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada
itakuwa sawa.
ICANN is supported by the Yamhill Enrichment Society, a nonprofit that brings orchestral instruction to over 1,200 young musicians. They're presenting Sounds of Joy, a concert by the Junior Orchestra of Yamhill County, with guests including concert rock violinist Aaron Meyer, August 10th at the Shehalem Cultural Center. Information and tickets available at bountyofyamhillcounty.com. ICANN Radio is a media sponsor of this event.